asabere jago lewru fevri hitande 2021 sekirabe ona bismillah hedade acti djen mi ousmane nyali boule oumar way galo ngoni ndo baro sel
basu fuwada nyali boule alhamdulillah
won ko djundata
so watti djunga e bosso en pukira hono ko wowa ko fe nyali boule wattu djono mbirki sembe cialdi sabite mali ko kana belti sanne mali yahna fita e leedi maroko ndili nokku no dirte do cameroon yewtere meden ndo dirte mini magnde sukabe hewbe ngala boundeji wattu djono galure bamo ko de hokki tirture kaaki so woni fa so adam ko golle mabbe e jaram falli sa haliti be dimi to burem to ido metti sanne be politi sukabe hobe kanye gonde bamde tan poddele bonde
abaru no birta le fudde kabaruji de ko wodi dum hala mudo halde hande puddiran kabaru fiobe balombe janta le runde afrika ko biata championnat d'afrique des nations cameroun 2021 mali an han fiddo e jango wattu 19h e leedi maroko e final
non wori wattu jono so yoga e jingonobe jaga bulle mali be an gikkini gikke lobbo fa keba kuppo wobbe du caldi mudde mbati de nyaali
non jati ka andimbe kabaru haro caldi yogabe politi wide baru maroko kanyum kay ana buri mali forde ka equipe mali o kanyum du ana holi hore mudun wala du fu ko hulata
fa keben famtade kebben mamadou samassi
ina caggal jaga bulle be no tayiru dum be domon kuppo ido halaji se botare yogabe bom ko holliti so yogabe na jogi holare wobbe kay na cikiti kaw jaga
la chance arsonner ene fandi sanede mide tiji ene hanen be ko posala jabi sabe dina fiore balo fu e kabaroji mudum mide andi homo fu heban ko hantale mudum mingi mide tiji sanne e heban bawde wadde coupon sabe dina e coupon wado sobe fiore sanne o won ko wa pamde coupon kajo
ando di sorte la coupe
bangal la kartangal dunke en kabaru balo holtiwide inde marokay mema sanna ile halaji di kadu fu tawde be holtiwide fedale di malindi la jogi joueur en jogi pelital ganyude o do finalo kedanna suleman bobo tunkara dunke kabar sport
sa kewi na maroko fiira ballon ben han hebde wune ga fiide ballon final kulle fo anale mudum fiobe malbe wadi kulle haawnide ni o championnat du ana mudi sanne sa kewi fiobe meden ballon hikame a tabambe de waawi indidede e fiobe taabe domme le 2016 jappi don sabdena don hollita bawde me ben waawi wadde ko tiidi sobe jokkini ngal gollal lobbal ne hasigini be ban yaade yeso so ni wala dum maroko ke hollita man ana waawi yode fa final
andon no leedi malindi wada ngal do kawta caggal jure mobe dido defenseur central mamadou doumbia et mineur ibrahima siribe
caggal haro caldi e jaran dertuma les cercle bafulabe nuko nodirte do mayna do sukabe gondi e yirwininde demal liki
non wori ousmane nyali bouli be do sukabe jokolbe ko yata chapantoto ebe les fedde waterde do fedde nodirte societe coopérative simplifiée des producteurs ko nayri bangal won marde liddi ley lamu bafulabe on ko nodirte do mayina no biru dano
non jati baro imogol mudun yo habgul e yagol ndolari le tunchunka sukabe jokolbe kedden kanko nodirte jambere segasi sogo secrétaire administratif Escop CB.
Auparavant,
Arano, Midi Mili, Yehude Chagan Ledno, Doe Proje O Wataga, Gawargon Proje O Nuk Amendo, Duhadgan Yade, Sabedina, Menempe, Medewai Head That Day, Megola, Y Gulli, the Proje Wadradin, Anawai Wal Amen, Meba Gure Amen, Hoki Amen Boba Hanen, Medheba Musakaji Amen, Le Golle, Margon Liddi and Nanan Mudun, Kaya Kulli Hude Kassin, Le Cercle Amendo, Med Lema Gizu Amen Pamaru, Med Mara Dabaju, a chauffeur.
L'élevage des poules.
Baru and Jaran Juni Kabaruji, Minimag. Baru kabaru mini magga hande ana fawi do sukabe jawbe ana dokka kake no be kulitiwide dum ana wada faabe kaba e rafi hebugol golle mabbe
o do kabaru lobode nyali buli
non jati sukabe hebbe woni ngadobe o golle joni sini kambe bamobe be fa be jabe dokko de kake e nambilti sanne no kambe sukabe jokolbe wadobe o golle be kulitiwide e be keba hen seeda kambe dum ka e be jogi hen tidalaji hen sanne kedden ko Mariam Koulibaly hebini e
bedo robe chodo be hultiwide nawtrade njeyobe be lato sababu e keba hasinde mabbe no yawiri denno e ndarbe de njeyobe hinade golle mabbe no fewiri
on doit les en
be yimbe ummotobe hokka kaki jamaa ben han jotede men hore dan mide noddabe ko heewi e wadna kan kaki sab dina dum mosolla kudum fuweli client soni walan jodata galle ma male biruma ko haaja tam tawetum taw a tampay taw a wadaji ha fito
soit ton kuli
self kané njeyowo kala watu e bi mako fadde mako hinade odo golle o golle goddo wondi non mo kebal mudun hewtata mo wondi joni o
ko hebmi e ngal gollan Allah ta andi wakati ne fuddoto mi ngal gollan mi tawa e gollan gonganno mom nan debbo wonko wiigan wi yogabe ana yoppade beme andede nellanji mu en hewtinede en du sabi so minde fuddi mi gollal nga minde wada dun de beme andede yimbe do nodda kan mo keden kaakum en fa galle mu en
ka dum fitoode kambe sukabe njeyobe lulitbe livrerembe na jogi selaji yogaji hono waydu pamundural hakuni mabbe e client en be bangal cioguji transport mabbe denna be ndarda jamarande ndoro fam
kilian kaddo
kilian ana han famde bi men heetnobe be kaagidi men woni gite me men woni koyde me ko hokko kaake han wadde so kilian waddi ima daraji wala sabbi alla so bame taxi ni wada essence ko doginta on du sabbi so dun tirsi e kilian hokka amen boud ma fitna nelanga gaako buri heede fu a tawan kilian me famata dum
to ro fam ko
wakka jun o jokolbe hobbe nangondi hinnaade o do golle o so dun golle jogabe wattu fuf wobbe kay saato e saato
baro en jaaram burem holitam wiede leendi gendi yargul dorguji ana wonde hebude sembe on ko gondo le e region kawo
de do kudde bonde reje de modde e cellal ko heewi sukabe holitam wiede no wonde yarde dun wattu jono nyaali buuli
e podde de be buri hasindinde sanne yo ko be mbeta juin dun kanye e tramadol
non worri on do wattu fu fedde sukabe jokolbe wonde le o do nokkodi no dango fodi laamo tinno daro darne mudun fa kedden famtade kedden mamadou samaseku
e fedde sukabe burem bamgul podde bonde wonande jokolbe be lati majati sugula gilla ti allahji hitande 2012 podde bonde kewde nati lenuko kango horejo fedde jeune mb sapiki hejabe lamube
bamgo dorguji di nati ken torraji hande le commune amondo arando me anda de kulle ga hannen di kulleji bon yatade hewi leggel kognan ina hewi sifaji podde ana hen ne wa sifa dum timmina ti chotte tatin fu damudun waddi torraji fa hewi le gendini ga do holliti lam on yo lonk darade e darorga mudun
du contrôler
wi ardibe cellal cercle o nawtorgul de do podde de na jogi kuteji bondi do cellal hakilo be do jogolbe
la premier tor arandrejo yo wasde yopude kulle bonde yartede tor dir bon ana wa hewde jama on yargon leggel ana wa hewde tomonde nyawo hore ma hel hakile mudun
psychologique
bon ko bani sijo tamani tijanture gila burem
baro en jara segu yambere sappo e jadde berde be no diri festival si le niger segu ar fuddi
sisil mobi tubi hitani kande no nyawo coronavirus o wuri kanye fina tawa
baro holitinde wide be mbi hitande hikande concert ngaji ngata sabe nyaw coronavirus o
be do sukabe gombe lende do gallure cheyde yogay mabbe kay koliti metti muden sanne kedde ko be tifi do hen do fati tango sitan CDB
ma kamem je
min kemi wel tag sanna sabe mi mila no ne wa yembere ji ko hewi me fijan jamman son halade gonga mi wel tag sanna sabe na jamman ko hewi wadai mi e wayra tan me ki fam markala me wari arano attawa ne yembere jama an uti gamen wari handen me mili warre me sodana kulleji hewdi wadde dili ne yembere gamen tay fi batte wala do min duuna arandere dan warre e ne yembere sabe dina min nani hala mere boy
do ce festival
en gartan do bamako do bama ar won jama ko
a wo fay fen jimobe hobe an le o do nokku dun kanko no detta safi jabate kader tar ni fa yotto kim massa si e victorien dembele e dun jallo yimo no detta kanti o
baro mi mila acrani kabaru ji handen
non biriten ousmane nyali buli so bami fa mbago weli tan dun yoni bilede en bien sukabe en joti be sanne kala do mbawi tawde li mali fo e mangal mudu fadi be jafe en nokku do e sedde yowtere tous o grande na wara